morning, everybody, and happy to.
Potani kusasa nje wonke umuntu ndiyavuya kuba lapho kwakhona ngale ntsasa emngubeni ukuza uthandazela abagulayo namhlanje. Kuthi esiqhelweni sizame ungena kho njalo sithandazele abantu abathe bangena bevela kwindawo ngendawo bezele umthandazo. Ngengoku sawahamba kwakutshanje ngoku kuya eCalifornia nakwiinkonzo zonxweme lwasentshona. Yaye sizungula ngenene imithandazo yenu ukuze uThixo wezulu abe nenceba kuthi phaya asinike iinkonzo ezinkulu. Sandula ukufika izolo okanye phezolo xebe ndilimkile ixesha. Yaye izolo ibe lolunye ke izolo linye nayizolo ibize zona zona ntsuku ziqhakambileyo zikhulu zobomi bam. Ngoko ndazi abantu ababini okanye abathathu abalapha kwesi sakhiwo ebebengamangqina okuhla kwenkosi izolo. Nento enkulu emangalisayo ethe yenzeka endinaxesha lokunibalisela yona ngale ntsasa kodwa mhlawumbi kwintsasa ecawezayo phambi kokuba sihambe ndisenokuba nalo ixesha emyalezweni ukunibalisela uba inkosi ithandile ndiza kuhla ukwenzela nje uthandazela abagulayo kusasa ngecawe senokufumana ukuhamba phambi kokuba kubethe imini uba kuya kwenzeka sisenzela inkonzo yasesengozi eCalifornia. Yaye ubani nabantu abakufutshane apho kunxweme lwasentshona esikholwayo ukuba iya kuba lelo lixa endilithandazela ithuba elide ukuquka kolungiselelo lwam. Yaye kusondele kakhulu bendicinga ukuba kuya kwenzeka izolo yaye ndiyakholwa uba kuya kwenzeka kanye ngoku yaye iyakudlula kakhulu kuyona ntoni na esakhe sayibona okanye sayiva okwangoku. Ngoku ndikhumbule loo ngu itsho inkosi yabona ngoko ke siyilindele nje loo nto naxesha nini na. Yaye sinwele ukuba nenkonzo ngoku umabala emiboniso ndiyacinga uba kunjalo kunjalo Jean umabala emiboniso esan jose ecalifornia yaye iyakuba inkonzo yeentsuku ezilishumi iqala ngowamashumi abini ukuphumela kwamashumi abini ananye esan jose ngoku sikhumbuleni nje emthandazweni isithandazele. Ngoku simalunga ukuba siphume ngexesha malunga neyure enye nesiqingatha ngoku ukuze siqalise iinkonzo zenu zokuthandazela abagulayo nokuzisa ilizwi. Ndiye ndakhetha ngale ntsasa umhlathi omncinane wesibhalo iindawo ezimbini eBhayibhileni endiza kuthetha ngazo. Kodwa phambi kokuba sithethe masithobe iintloko zethu okomzuzwana nje sithandaze. Thixo onenceba kunene sisondela ngokuzithoba phambi kwetrone yakho yobabalo ngale ntsasa njengabantwana abangafanelekanga kodwa siza sinokholo olunganxengwanga kuthixo esalunikwa ngumoya oyingcwele nobukho bakhe obuhleli nathi njalo nangedinga elabekwa inkosi uyesu lokuba ukuba sithe sazithoba size sicele nantoni na egameni lakhe siya kusinikwa isibongozo sethu. Ngoko ke asikhangele emva kokwethu esinokwenza ngokuba sinayo nantoni na enjalo ngoko sikhangela emva koko kwakunokwenziwa eCalvary apho saphiwa inceba yethu ngesisa ngunyana kathixo yaye kunokuba nzima ukuthintela iinyembe zibuye umva ebeziya kuhla ngemiqala yethu sakucinga ngathi thina abantu bangafanelekanga nokuba ngobabalo lwakhe apho eCalvary wasenzela loo nto ukuze sibe nokusondezwa kangaka kuthixo nakubudlelane buqu. Ke ngoku singoonyana neentombi zakhe yaye siyeza ngale ntsasa nkosi phantsi koluphahla luncinane ukuza kuzinikezela nokulungiselela inkonzo uvuma izono zethu nangokudumisa okungcwele. Yakuthemba ukuba uya kuba nathi usiphe ukubona ngaphambili komoya kokuza kwakho okusondeleyo ukuze silungisele iintliziyo zethu mihla yonke silungisele eso siganeko sikhulu sasihleli silindelwe amawaka eminyaka ngenene yonke indalo iyancwina ililela ukukhululwa nemimoya yethu ngaphakathi kwethu inkosi ivuma ngokuthe gqolo ukuba singabahambi nabasemzini kwaye ilo khaya lethu eli koko sizungula loo mzi umakhi wawo nomenzi wawo unguthixo silindele lo xesha lubalulekileyo ukuba lifike Nkosi siya kukhumbula ukuba ezi nkonzo xa sihlangene apha sithandazele abantwana bakho abagulayo nabaxhwalekileyo kwaye sicela ukuba uhlangane nathi namhlanje ngendlela eyodwa ukuze uphilise konke ukugula nezifo phakathi kwethu kwangawunganjalo ke nkosi ukuze eli dinga bendisandula ukuthetha ngalo ngaphambili ekuhlanganeni nawe phaya izolo kanye emva kokuthi qheke kwemini nendlela othe walingqinela ngayo ngokuphindaphindiweyo yaye siva ngokungathi elo lixa lisondele kakhulu yanga ngalo lo suku ke nkosi okuya kwenzeka ngalo oko
That you will change the ministry
life. Apho uyakutshintsha khona ulungiselelo nkosi lube into ethe chatha ngenceba kubantu bakho. Ngokuba uThixo asifuna ukuthandazela kuphela aba balapha. Koko abo bathe saka kwihlabathi jikelele benentswelo ngokubini ngokwasemoyeni nasenyameni. Aphe uThixo iminqweno yeentliziyo zabo. Ngoba abantwana bakho bayabulaleka ngale mihla
nezele
otshaba iqine kakhulu kodwa wena womelele wena kunoko kuba kubhaliwe mkhulu lowo ngaphakathi kuni kunalowo usehlabathini ngaloo nto ke siyeyisa thetha nathi ngelizwi lakho elibhaliweyo ukuze xa simka apha ngale ntsasa sanga singathi njengabo babevela eEmawusi bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kuthi ekuthetheni kwakhe nathi endleleni oko sicela egameni likayesu yena wabeka elo dinga amen ngoku ndifunda kwiindawo ezimbini encwadini yeGenesis enye kuzo ifumaneka kwisahluko sama24 iqalela kumqolo wa56 ifundeka kanje wathi kubo musani kundibambezela uYehova uyenze nempumelelo indlela yam ndindululeni ndiye enkosini yam bathi masiyibize intombi sive ngomlomo wayo bambiza uRebeka bathi kuye uya kuhambana nale ndoda
And she said, I will go.
Wathi ndohamba.
And they sent Rebecca away with her.
Bamdulula ke uRebecca udade wabo nomanyisikazi nomkhonzi kaAbraham.
And they blessed Rebecca and said,
Bamsikelela uRebecca bathi kuye, ungudade wethu.
Be thou the mother of
Yiba ngamawaka waka.
And let thy seed possess the gate of those.
Imbewu yakho ilidle ilifa isango lawo bayithiyayo.
And in Genesis 22.
Naku Genesis amabina nesibini umqolo weshumele nesihlanu siyafunda.
And the angel of the Lord called unto Abraham.
Samemeza isithunywa sikaYehova kuAbraham okwesibini sisemazulwini.
And said,
Ngathi ngizifungile, utsho uYehova.
For because thou hast done this thing, thou hast not
ngenxa yokuba uyenzile le nto akwanqaba nonyana wakho emnye kuwe ukuba ndiyakusikelela ndikusikelele ndiyakuyandisa ndiyandise imbewu yakho njengeenkwenkwezi zezulu nanjengentlabathi eselunxwemeni lolwandle imbewu yakho ilidle ilifa isango lentshaba zayo.
And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed.
Zisikelelwe ngembewu yakho zonke iintlanga zehlabathi ngenxa yenokuba uliphulaphule ilizwi lam. Ngoku yanga inkosi ngongeza iintsikelelo zayo ekufundweni kwamazwi ayo. Ngoku ndingathanda ukuthatha ukuba oko kunokubizwa ngokuba ngumxholo.
My subject this morning first
ingongoma yam ngale ntsasa okokuqala ithi ukulingwa ngaphambi kwamasango edinga ukuze ingongoma ithi ukudla ilifa amasango otshaba.
God had been testing the patriarch.
Uthixo wayemvavanya umawukhulu ngokuba wayemnike idinga.
And when God makes a promise,
xa uThixo esenza isithembiso ufuna ukuqiniseka ukuba loo mntu ulifanele elo dinga phambi kokuba ayizalisekise into ayithethileyo kungenjalo oko athembise ngako. Ngoko uAbraham wayethenjiswe ukuba ngembewu yakhe ihlabathi liphela liyakusikelelwa ukuba uyakufumana unyana kwaye lo nyana kuyakuphuma imbewu eyakusikelela ihlabathi lilonke kuye. UAbraham ke ekunikweni kwakhe isithembiso eso wayenamashumi asixhenxe anesihlanu eminyaka ubudala. USara yena inkosikazi yakhe yayenamashumi amathandathu anesihlanu eminyaka ubudala.
Abraham staggered not at the promise of God.
Kodwa iBhayibhile isixela ukuba uAbraham akazange athingaze kwisithembiso sikaThixo ngokungakholwa koko womelela edumisa uThixo kwaye uThixo ngamaxa amaninzi wamvavanya.
But he had come to that final test.
Kodwa wayefikelele kuvavanyo lolokugqibela phambi kokuba intsikelelo ibe yayiza kwenzeka. Nantso ke indlela ekwakuyiyo kuyo yonke imbewu kaAbraham. UThixo usinika ukuvavanywa kokugqibela kanye nje phambi kokuba anikezele ngesithembiso. Yaye ukuba kwakunokwenzeka ndingathanda uthetha into apha esuka kumbuqu kodwa ndizawukhe ndiyibambe oko kuvavanywa kokokugqibela ukuze kubonwe ukuba uyakwenza ntoni nangako. Wathi akuba enike uAbraham olu vavanyo wafumanisa ukuba uAbraham wayenyaniseke njengoba wayenjalo ekuqaleni kwakhe. Yintsikelelo enjani ekunokuba yiyo ngale ntsasa uba sinokuthabatha idinga lakhe lempiliso sime kanye sinyaniseke njengoko senzayo xa sasini apha silamkela. Akunamsebenzi noba utheni na ugqirha yima unyaniseke kangako. Wathi akuyenza le nto akanqaba nonyana wakhe ekuphela kwakhe koko wayesele elungele ukudlovoza imela ingene esifubeni kuyisakhe etshabalalisa ubungqina bakhe. Wayengqinile kulo lonke ihlabathi elaziwayo awayeqhelene nalo uba wayeyakufumana lo nyana. Waze akufika lo nyana waxelwa ukuba ayibuyisele umvaloo nto nokuba athabalalise ithemba ekuphela kwalo lokuzalisekisa ubungqina bakhe. Wathi ke uThixo akubona ukuba wayethembekile kolo kholo wayenalo kuThixo, uThixo wakhangela esemazulwini wathi,
bless you and multiply you.
Ndizifungile ukuba ndiyakusikelela ndikwandise imbewu yakho iyakulidla ilifa isango lotshaba lwayo.
What a promise.
elinjani idinga.
And Rebecca, which is to be the mother of
oweza kuba ngumama walowo uthunjiweyo owedinga unyana olindelweyo awayebizelwe kuvavanyo lokugqibela naye nendoda engayiqhelanga awayengazange ayibone ngaphambili inye into owayeyibonile kukusebenza komoya oyingcwele baze bathi abazali bakhe bakuba bangenakwenza sigqibo ngokupheleleyo sokuba hambe nalo mntu wasemzini okanye hayi ayekuba inkosikazi yendoda angazange ayibone weziswa kuvavanyo lokugqibela siza kuyibiza intombi ithethe sive ngomlomo wayo ukuba iya kuhamba na ewe okanye hayi yiloo ndlela iziswa ngayo kuyo yonke imbewu kathixo kumele ukuba ibe ngumlomo wakho uthixo ufuna ukuva kuwe ngoko wathi akufakwa koku kulingwa akazange athandabuze nomzuzu wathi ndiya kuhamba yayithanda loo nto hayi makhe ndenze isigqibo makhe ndiyihlolisise kwakhona wayoyiseke ngokupheleleyo nabo abantu anokubasebenzisa uthixo xa uyiseke ngokupheleleyo ukuba uthixo uya kusigcina isithembiso sakhe wathi ndiyakuhamba abantu bakowabo ke ngoko babethandiswe kangako mhlawumbi bengayazi loo nto
as they laid their hands upon their sister.
Kodwa abaprofeta njengoba babeka izandla kudade wabo nentombi yabo le inhle intombazana eselula yeJuda.
As they placed her up on the camel and sent her.
Njengoba bayikhwelise enkameleni bayithumela kwilizwe lasemzini phakathi kwabantu basemzini.
But they were
kodwa kwakho into ethile phezu kwabo.
They said let us
bathi imbewu yakho mayilidle eliyifa isango lothaba lwayo mawube ngumama kumawaka ezigidi kwaye namhlanje olo hlanga lwabantu nabantu bakathixo lwahlweleka ukusuba kulwandle ukuya kolunye ehlabathini jikelele olo luvuko bayakufana neenkwenkwezi zezulu njengoko ezo zibane zikhanyayo ziya kuba zime ngendawo yazo zinqumla isibhakabhaka njalo yayekuyeni kwabo wayekufana nelwandle nge kungenjalo intlabathi eselunxwemeni lolwandle iya kuba ngamawaka ezigidi zabo imbewu yakho iya kulidla ilifa isango lotshaba lwayo lidinga elifungelweyo likathixo elo imbewu kaabraham ngoko ngomoya oyingcwele wakhe ebona ukuba loo mama wayeya kuba yinxalenye yonyana kananjalo ngokuba bayinxenye ngokwenyama ngoko umoya oyingcwele esebenza ngaba bantu wathi yena imbewu yakho iya kulidla ilifa isango lotshaba ngoko uthixo efunga ukuba uya kulidla ilifa isango lotshaba
Then what position does that put the church of the living?
Ngoko ilibeka kweyiphi into ibandla lothixo ophilileyo loo nto.
We are Abraham.
Thina simbewu kaAbraham.
For we being dead in
Christ. Uba thina ngoba sifene uKristu siyiyo sithabathe imbewu kaAbraham. Kwaye zindlalifa kunye nayo kwangelo dinga linye lifungelweyo.
We are Abraham's seed. And heirs.
Simbewu kaAbraham. Kwaye zindlalifa kulo lonke idinga yena linikwayo.
But when the testings come,
kodwa kwafika izilingo nako apho sisilela khona.
But I don't believe that the truth is.
Kodwa ndikholwa ukuba imbewu yenyaniso kaAbraham iyakusilela.
They'll stand just as gallant and loyal as Abraham did.
Bakuma ngokukhalipha nokuthembeka njengoko wenzayo uAbraham.
Now we see that God cannot.
Ngoku sibona ukuba uthixo akanakuthetha nantoni na okanye okanye enze isithembiso ngaphandle kokuba uyakuzalisekisa umele ukukwenza loo nto ukuze abe nguthixo kwiminyaka emva koko akwa abo bantu abantu abanikwe isithembiso imbewu kaAbraham yayisiya eluhambeni lwayo isiya kwilizwe ledinga kwakho isango elemayo lema lenyuka ngokuchasene naye yayingumntu kwabo uMowabi owathi awusayi kunqumla emhlabeni wam ndiza kuyijonga eyokuba unqumle kumhlaba wam wathi ukuba iinkomo zethu zithe zakhotha nengcale yakho okanye zasela namanzi akho siya kukuhlawula ngaloo nto kodwa wathi awuzikunqumla kulo mhlaba kodwa idinga likathixo lema ngokunyanisekileyo ngoku wahamba ohlangana umprofeti wabo uBileham bamhlisa ukuze aqalekise abantu
nantsi
ke into awayithethayo bazama ukumbonisa eyona ndawo ingalunganga yaloo mbewu isikelelweyo kodwa uthixo yena wambonisa eyona ndawo ingcono yayo wathi nabani na oqalekisa uisrayeli uyakuqalekiswa nalowo umsikelelayo uyakusikelelwa wayekelelwa ke wanqumla amathafa uisrayeli uthixo wayeyibeke ngedinga uba uya kudla ilifa isango lotshaba lwakhe ekuhambeni kwethuba eminyakeni kwavela omnye owayengudaniyeli ngegama owayekumlibo walembewu ithembekileyo ekumlibo wamadinga ngokuba wayeyimbewu kaAbraham yaye uthixo wayemnyule ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ukuba abe ngumprofethi wakhe waphila ngokukhalipha waphila ngokuthembeka kuna kwilizwe lasemzini wagqiba entliziyweni yakhe andisayi kuzingcolisa kunye nabo nanto imbewu yenene kaAbraham ehlala kumhlaba owahlukileyo ephila phakathi kwabantu abahlukileyo ukanti wayesakukhaliphile kwelo dinga andisayi kuzingcolisa kunye nabo ndiyakuhlala ndinyanisekile uthixo wamfaka esilingweni njengoko wenzayo kuyise uAbraham waze wathi ukumkani kuya kuba phakathi kokuba ufane nomnye wethu unqule ngendlela esinqula ngayo kungendalo ndiya kujulela imathini ozele ezingonyama ezilambileyo udaniyeli njengoyise uAbraham wathi ungandijulela emathini wengonyama kodwa ndisayi kuqukuda kuwona uphina umfanekiso oqingqiweyo andisayi kuthabatha unqulo olupholileyo ndiyakuhlala ndinyanisekile kuyehova kwafika ke ithuba lamanqam ngoko ukumkani wasigcina isithembiso sakhe wamhlasela umprofeti lowo okanye wathi mabamthabathe bamjulele emhadini wengonyama zathi nje ingonyama utshaba lukadaniyeli zanqama ukuya kumprofeti uthixo eligcinile idinga lakhe walidla ilifa isango lotshaba lwakhe uthixo emisa ingelosi apho phambi kwezo ngonyama walithimba isango uthixo uyaligcina ilizwi lakhe uyawulidla ilifa isango lotshaba lwakhe wayetshilo uthixo waye kwakukho abangabanye abathathu apho ezantsi ababezibanda kanye ngokunyaniseka kwakuloo nto ababeyimbewu yenene kaAbraham abo ke yayingushadrak nomeshak nabednego baze ke bangeniswa ekulingweni bathi ke bona ukubani iqubudi kwakukhala umrhubhe necilongo livuthelwe ukubani iqubudi kunqulo lwethu nimke kwezi zinto nimele zona kwaye ninonke anikho mthethweni phofu inkolo yenu ayidlule nganto eyomnye umntu asiyile nto siyiva lonke ixesha leyo kodwa inkolo ka Yesu Kristu yahlukile. Amanda ofuko lwakhe ahlukile.
We are a different people.
Singabantu abahlukileyo. Abantu abayinqobo. Isibingelele sibukumkani.
God makes the difference.
Uthixo wenza umahluko. Kodwa abantu bakuthi nimelwe ukuba nibe ngabahlangene nathi.
It would have been all right with Shadrach and Meshach and Abednego if
yekwakulungile kushedleke nomishek noabednego uba wayefuna ukungenelela kubo kodwa babengena kuze bazihlanganise baye banye neentlanga ngoku bathi uba niyenzi loo nto sinomnyango ophuma apha oya kwiziko lomlilo esinokuvula siwudyule ngaphakathi kulo kwaye niyanqwenela ukuba ngeni izibanda kanye nathi balikukhumbula idinga Baba Tesha babehlisela kanye kwiziko lomlilo. Baze bathi bakuluvula ukango. Babajulela emathangatyeni. Utshaba lwabo olwenza kubahlala bagqibe bawathimba amasango otshaba lwabo. UThixo wathumela unyana wakhe wangena kuloo malangatye omlilo wayipholisa imimoya wathetha nabo ngeli thuba bengaphakathi apho. Idinga likaThixo lahlala linyanisekile. Balidla ilifa isango lotshaba. Bavavanywa kuqala baze balithimba isango lotshaba. Yayingenguye uYesu wabeka isithembiso. Ubani nje naqhubekisa nomnye kwaba ngabona bancinane bekuya kuba ngcono ukuba ningagangxwa ilitye lokusila entanyeni nintyuliselo enzulwini yolwane. Musani ukuzisa kwasiqhubekiso kwaba ngabona bancinane bakholwa kum. Kwaye nantsi imiqondiso yokulandelana nabo bakholweyo kum. Wenza umahluko wabonakalalisa ukuba ngobani naba bekholwa naba bengakholwa. Uhlala njalo mathathu amaqela abantu lawo ngala ongakholwayo ikholwa lokuzenzisa nekholwa kodwa uThixo unendlela yokubonakalalisa ukuba ngowuphina olikholwa ikholwa limaliqine koko uThixo athe kuyinyaniso yayingueliya wasetishbi kwakufubekthiwa lo mboniso wamandla wathi wacinga ukuba yayinguye kuphela esizweni owayesaphilela uThixo. Ukumkani ke wayeza kumfaka eluvavanyweni kwaye bamtshutshisa. Nalo mncinane uziqabileyo ukumkanikazi ogama lomyizebhele waburhorhisa ubomi bakhe. Wathi kwakufika ithiwa lomboniso wamandla uEliya wathimba amasango otshaba lwakhe wasukulela sonke isizwe sabuyela kuThixo kwakhona. UThixo uyasigcina isithembiso sakhe. YayinguMoses ekubeni kanjalo waye kuloo mlibo wembewu yobukumkani imbewu kaAbrahamu owathi akuthunyelwa ezantsi eyiphutha uyakhulula abantwana bakaIsrayeli. UThixo emnike imiqondiso nemimangaliso ukuba ayenze nokuze abethe ilizwe nokuze avelisa amasele ingcongco nobumnyama nesithothwa nemvula nomlilo wabe yenze yonke le mimangaliso ukanti wathi akubakhokelela awakhuphe ngesandla sikayehova kwafika ithuba apho wahlangana khona nesango limi phakathi kwakhe nelizwe ledinga. Kwakukho ulwandle olubomvu umqobo onqumleze indlela babengqingwe ngumkhosi kafaro intaba nentlango nolwandle olubomvu kodwa uMoses wathi geqe ngaphambili walithimba isango lotshaba lwakhe wanqumla ulwandle olubomvu lilunqweme olomileyo njengoko wayehamba kwindlela enothuli uyakulidla ilifa isango lotshaba.
God said so in that
uThixo uthilo ngoko kuphelele apho. Kwakunyaka nje embalwa emva koko ekufikeni kwezilingo laza ibandla lashunyiswa lonke. Njengoko kulula kangako kwindibano yabantu ukwenza xa into ekhangeleka ngokungathi ayenze ngendlela ekumele ukwenzeka ngayo. UThixo wenza ukuba kube njalo. uThixo wenza kwakubekho ukungqubana ebandleni.
Every son that cometh to God must be tried.
Wonke unyana ozayo kuThixo kumele kubavavanywe, aqondwe, alingwe.
He lets it.
Uvumela ukugula kuhlasele.
He lets diseases come on you.
Uvumela izifo zibe phezu kwakho, ukulinga akuqonde.
Show the world that you're truly the seed of Abraham.
Uzabonza ihlabathi ukuba ngenene uyimbewu kaAbraham. Uyivumela loo nto ngentando yeyakhe. Uvumela inkwaleko, uvumela abahlobo ukuba bakujikele. Uvumela zonke izinto, akhulule umtyholo ukuba akwende. Waye angayenze yonke loo nto kodwa akanabuthabatha ubomi bakho. Anganako ukuphosa kwikhuko lwenkxwaleko. Angakuvukelisa ngabamelwane. Angajika ibandla livukelane nawe. Angenza phantse nantoni na. Wayeyintando kaThixo ukuba enze oko. Sifundiswa ukuba oko kunexabiso ngaphezu kwegolide kuthi. Uthini ngoAbraham noIsaka phezu kwentaba? Yena lowo wayenikwe isithembiso. Waze kwathi ngokunyaniseka kwakhe nokwazi kwakhe nokholo lwakhe kuYehova kungaloo nto, ngaloo nto yodwa awathi uThixo wakhangela ezantsi wathi imbewu yakhe iyakwadla ilifa amasango. Akukho mkhulu oyenokufunga ngaye koko wazifunga. Ngoko kuba wavumela uAbraham uba alingwe de afikelele kwiqondo lokugqibela. Umele ukuba akulinge andilinge nam ukulungisela loo mzuzu wokugqibela. Elo thuba lokwenza isigqibo xa yonke into imkile kuwe. Umele ukuma wedwa apho. Halleluya. Nantso ke. Ume wedwa. Uphume uthi nokuba angandibulala ndisaya kumthemba. Nantso imbewu kaAbraham. Uye lo ubeke ngedinga. Akunamsebenzi noba thini na abanye bebonke benza ntoni na bebonke. Indim nendlu yam siyakukhonza uThixo wathi. Uba abanye bebonke bathi akukho nto ayiyo lo yintlani ngenje emihlali. Indim nendlu yam siyakukhonza uThixo. Yaye ndingathanda ukuma kunye noPawulos kanye kule ndawo ndithi ngaloo ndlela kuthiwa yephambeneyo ndimncula ngolo hlobo uThixo bawo. Nokuba bangangabapololozi bangene ebandleni, nokuba bangangabajija izinto, nokuba bangazizo zonke izinto zabaprofeti bobuxoki, naye yonke into engaphakathi ebandleni phakathi kwabantu nasevumelwaneni nakuyo yonke into. Kodwa mna nendlu yam siyakukhonza iNkosi. Nakuba bebonke benokuyeka ukuza, nokuba ibandla lingaqalisa ukubanda liphole, mna nendlu yam siyakukhonza iNkosi. Ngoba ungakho umntu owayethandazelwe waze akaphila, loo nto ayinakuthanani noko. Indim nendlu yam siyakukhonza iNkosi. Ukuvavanywa nezilingo, abantu abangabo abangena kuwa, kodwa uThixo unjalo. Umntu ukuba ingqondo yakho imilisele emntwini uyakwenza impazamo. Mhlawumbi ungekho ngabomi kodwa uyakuyenza. UThixo uvumela ukuba yenze ukuze abone ukungquba ukholo lwakho lusuke emntwini. Ukholo lwethu alukho bulumkweni babantu koko lukumandla uvuko lukaYesu Kristu. Nako apho imbewu yenene kaAbraham ithembe khona idinga layo. Ngoba banokuba imbewu kaAbraham kuphela xa besamkela umoya oyingcwele. Bengena umoya oyingcwele abayombewu kaAbraham. Olwakholo olunye lwalukuAbraham lungena ngaphakathi kwikholwa. Akunamsebenzi wakwenzeka ntoni na okanye kwinto na echasine kangakanani na. Ikholwa liyamatsha libheke phambili kanye. Iintlola zabuya zazisathi bubudenge ukuzama. Akukho mfuneko yokuba sabheka phambili ngoba aba bantu basezingako izigebenga kweli yacala. Yaye banoorhulumente abakhulu banezikrwekre kwaye kuba sikhangeleka nangokwemicikwane ecaleni kwabo. Andazi kodwa ndiyisekela ukuba ndikholwe apha ukuba uYoshua wayeyintwana encinane nje entsumpa, intwana encinane nje umfo ongenamzimba. Ingathi ndiyambona ixhuma phezu kohlobo oluthile lwebhokisi. Kwathi madoda abazalwana ebhekisa kwizigidi ezibini zabantu ngapha kokuba nako ukubathimba.
Why?
God
gave the promise.
Uthixo wabeka idinga yayililifalabo elo. Uthixo ebeka idinga akunamsebenzi wayinto na echasene nabo. Imbewu yenyansi kaAbraham yathi nokulithabatha ngoba uthixo walinika thina. Nakwapho umi khona kusasa nje, nakwapho limi khona ibandla lothixo ophilileyo. Andikhathali wangubani na othini na, noba ugqirha uthini na, nokuba nantoni na, noba ungakholwa uthini na, sinokungaphezu kokumelana nayo nantoni na ethi gqi.
We are Abraham's seed, and
siyimbewu kaAbraham yaye siyawulidla ilifa isango lotshaba lwethu. Awunamsebenzi noba luyintona utshaba olo. Uthixo wamisa idinga elelabo, ililifa labo, impiliso lilifa lakho, usindiso lilifa lakho, umoya ngcwele lilifa lakho. Yaye kwabakhulu amawaka abashumayela lo mdlalo kweli lizwe namhlanje abathi akunjalo, kodwa imbewu kaAbraham yazi ukuba kunjalo. Irhuphula kanye ingene ithimba yamasango otshaba. UThixo wathi iyakwenza njalo, bayakholwa kuloo nto ngokuba isisithembile. Imbewu yakhe iyakulidla ilifa isango lotshaba. Ngoku uyakudlula ekuvavanyweni izilingo. UYoshua ke wema apho ethembekile. Lo mfo omncinane wathi andikhathali nobakhulu kangakanani na, andikhathali nobaluhlobo linalesikwece abanaso, nobaziyelwe ngeendonga ezikangakanani nezisako zabo, nobazikhulu kangakanani na. Idinga lethu leli uba isango liyakuziwa ilifa imbewu yabantwana bakaThixo. Hey, siyawela kuya kubathimba singapha yakokumelana nabo. Oh, nanso imbewu yenyaniso. Abaninzi bababezelwe ngembewu yemvelo bathi asinabanako nje ukuyenza loo nto, akho kwamfuneko yakuzama. Yabona siyabethwa ngamanani, sesigwebekile, siyo yonke loo nto. Akunamsebenzi wayengeke, babekhangele kuloo nto yabo yabonwa liliso. UYoshua ke wayekhangele koko kwakuthethwe nguThixo. Imbewu kaAbraham ayikhangeli nakuyiphina into yeento zemvelo, ikhangela koko kuthethwe iNkosi. Naso isithembiso. Kwakunokuthini uba uAbraham wayenge wayekhangele kwizinto zemvelo? Umfazi onekhulu leminyaka abudala amashumi alithoba wayenawo, yena ke wayenekhulu kwaye wayehleli naye ukusukela eseyintombazana encinane, yena eseyinkwenkwe encinci, yaye kwakungekho mbewu. Akazange akhangele kwezo nto, wathi wazibalula ezo nto ekubeni zazingekho kuba wayekhangele kuphela koko kwakuthethwe nguThixo. Ndiyakusikelela Abraham kwaye ndiyakunika imbewu ngoSara, waze wakholwa iloo nto. Awukhangeli koko kuchasene nawe, sikhangela koko kwathethwa nguThixo. UThixo wayithetha loo nto iyenza igqibelele. Ngoko wathi awuhlaye eYordani xa uYoshua wayenziwe umphathi umkhosi oyintloko, baze behla bayakufika kanye kwincam yamanzi babebe nokuwela bayibone iYeriko. Kodwa phakathi kwabo xa uYoshua sele ulungisile umkhosi wakhe kwakukho isango. Isango elo lalibizwa ngokuba yiYordani. Kodwa idinga likaThixo lilunge kulo lonke isango. Kungenamsebenzi noma sango linina, isithembiso sikaThixo silungile. Uyakwadla ilifa amasango otshaba lwakhe. Igqibelele apho. Wathi akufika izantsi eYordani ngaloo ntsasa, mhlawumbi ndizawukholwa uba umtyholo wayenamafu esitshitshane ejinga kuyo yonke indawo. Loo manzi madala nodaka igquma esihla, amasima encinyilwe phakathi sisikhukula. Oh, elinjani ixesha lomlingwa! Kodwa uYoshua wathi zilungiseleleni, niza kulubona usuku lukaThixo. Bazingcwalisa ke bazilungiselela, belungiselela ngeli thuba yonke into ikhangeleka ichasene noko. Kodwa imbewu kaAbraham leyo awathi uThixo wafunga, ndiyakulinika yena isango. Waya kufika kwiYordani, yayilisango lakhe elo kwaye walidla ilifa. Ngenye yezintsasa ndimele kufika kwelo sango lokugqibela nam. Umele kukufika kwiYordani ethile, kodwa imbewu kaAbraham ilidla ilifa isango. Akunamsebenzi noba liyintoni na, iyawulidla ilifa isango lalo lonke utshaba. Onke loo madoda ayengamadoda abalulekileyo afa esemseni.
But finally one day in Bethlehem of Judea,
kodwa ekugqibeleni ngenye imini eBhetelehemu kaYuda imbewu yobukumkani yazalwa oko ukuthi zonke ezinyezo zazizithunzi nje imbewu yobukumkani yazalwa ingazalwa indoda ngoko yazalwa intombi eseyintombi inamandla kwimithambo yayo ukuze eyise ukufanele abafileyo uThixo wayebeke ngedinga kwayemntu nje oqhelekileyo wayengena kuyenza loo nto kodwa uThixo uba uthembisile usebangulo thixo omnye lowo ebenguye kubiza embalwa ekuabrahamu uJehova Jireh inkosi yabonelela ngendlela yokuthimba isango zakuyenza njani loo nto uyoshua wafa umosi wafa bebonke bafa kodwa uThixo wathi iyakulidlayela ifa isango lotshaba lwayo iyakudlayela ifa njani ukufa unendlela yokuzenza izinto
He shall possess the gate of his.
Yawulidlayela ifa isango lotshaba lwayo. Imbewu yobukumkani yazalwa.
He was tempted in every manner.
Yalingwa ngayo yonke indlela njengoba kusenziwa kuthi. Kanye nje wamelwe kuba uhendo wenziwa njalo naye. Umtyholo wamthatha ngokukhawuleza akubamkele umoya ingcwele waya kumngenza entlango isithuba sentsuku ezingamashumi amane nobusuku uze alingwe. Waze wathi ukuphuma kwakhe apho nasekufeni kwakhe wagqobhoza isikhonkwane ezandleni zakhe bamtshicela ebusweni wangena kulo lonke uhlobo lokugula kodwa xa wayelapha phezu komntu waqondakala soba wayenako kweyisa ukugula xa umkhwekazi kapetros wayelele egula enedumbe wamchukumisa isandla sakhe wemka kuye umkhuhlane hawo nekuthenga wakhwaza esangweni andihlambulukanga andihlambulukanga Uba uyathanda ungandiphilisa. Wathi ndiyathanda hlambuluka. Weyisa wathimba isango leqhenqa. Wathimba isango lemikhuhlane wenza yonke indalo uba imthobele. Wayeyimbewu kaAbraham imbewu yobukumkani. Leyo kwakunikwe idinga kuyo kuye uAbraham nayo yonke imbewu yamlandelayo kuya kumakwimbewu yobukumkani. Nakuyo yonke imbewu esemva kwakhe. Idinga likaThixo linyaniso woyisa ukugula woyisa isilingo xa uthabo lwasicela ebusweni kuye lwambetha emhlathini waguguka kwezisa elinye icala baqhwitha indevu ebusweni bakhe bamtshicela kazange aphindise woyisa isango lesilingo walithimba ngoko wena uthi umlingo wam akayivumi uba ndiyenze loo nto wena mbewu kaAbraham eyomhlekazi wakoyisela loo nto xa wayeqathukiswa akazange aphindise ngokucaphuka xa kwakuhlekiswa ngaye wazola wathula xa wabizwa ngokuba ngumtyholi wazola wathula wayengaxakekanga nakanye lo ngumcimbi kabawo wahamba ijikeleze senza wona ngoko ekugqibeleni bamthatha bamsa kumnqamlezo othile ukufa kwakumele kukuhlangana naye bonke abanye abaya boyisa ilwandle baze boyisa indalo baze boyisa ingonyama baze boyisa umlilo baboyise yonke into ngaphandle kokufa kodwa kakukho lo kwakubetha engqondweni yakhe emithanjeni yakhe nowayenamandla okoyisa ukufa ngoko bathatha izandla zakhe bamolula bambethelela emnqamlezweni bambetha bamtyabula athi amathambo akhe amjonga kodwa bantu bakwenza njalo basebenza konke ababenokwenza ukufa kwamhlasela wathi ngoku ndiza kukuthabatha njengoko ndenzayo kuYoshua ndiza kukuthabatha njengoko ndenzayo kuDaniel kwaye ndiyakwenza konke ngokuba ndiza kwenza ufe aye wafa lade ilanga lanentloni ngesikusalo wafa de indalo yanentloni yasilela ukusebenza ilanga latshona esibithini semini inkwenkweza zange zivume ukuphuma wafa ngokude yonke into ekho ibe mnyama kangangoba ungabi nako nokubona isandla sakho phambi kwakho ezinzulwini zemini ingandiyayiva indalo isithi mandife kunye naye mzalwana ngoko umtyholo wathumela mphefulo wakho onexabiso wayeungena kwinzonzobila zesoko apho avuleka amasango kodwa waphuma ngomhla wesithathu esoyisile amen imbewu yakhe iyakulidlayela ifa isango lotshabo lwayo ekoyisile ukufa wasoyisa isoko ngentsasa yokuqala epasika woyisa ingcwaba ngoku simile singaphezu kwabeyisi nalowo wasithandayo Omkhaya Pentecost wathumela wathoba umoya engcwele ukuze ukhubele phambili ngenhlanga ukukhupha imbewu yesithembiso ukuza kupha inhlanga abalahlelwe ngaphandle. Ukuza kunikela kubo ngobhaptizo lomoya engcwele kubangenisa ngaphakathi kwidinga.
Now we have a right to
ngoku sinelungelo lokoyisa konke ukugula. Asimelanga ukugoyisa, sele koyisiwe. Simele nje ukubanga isithembiso siye kuthimba. Sele koyisiwe. Ufa koyisiwe, labafileyo loyisiwe. Ugula koyisiwe, isilingo soyisiwe. Zonke idemonzi oyisiwe, izoko soyisiwe. Ukufa koyisiwe, ingcwaba loyisiwe. Simele esangweni silithimba. Asimele ukuba sidubule. Sele lihlawulelwe. Uthaba lwakhe uyawudla ilifa isango lothaba lwakhe. Bangaphi amawaka ezigidi uyawulidla ilifa isango lothaba lwakhe lonke uthaba. Wavuka kwabafileyo sidla ilifa loo nto ngoba wasipha yona yonke isisiphosesisa. Ngaphandle koko konke oko nayo yonke into ayenzayo waza woyisa lonke isango, woyisa ukugula, wathimba isango.
Only thing we have to do is walk up to the gate, say, in
the inye into esimele ukuyenza kuhamba singene kulo sithe egameni lika Yesu Kristu meyisi amen. Xa kufikelele kufene kufake kwathi khangeleni ndiyakumenza alubuyise umva unqulo lwakhe egameni lika Yesu wasenazarete. Songeka ubuye umva Yordane. Imbewu kaAbraham yalithimba isango kuba uPawulos waxa belungisela ukunqumla intloko yakhe. Imbewu kaAbraham yathi ufa luphina ulwamvila lwakho, ngcwaba luphina uloyiso lwakho. Makubulela kuThixo osinika uloyiso ngoYesu Kristu. Yawudla ilifa isango lotshaba lwayo, ilithimbe. Ngoku akayingcwelerhwa esangweni. Uyakuleyisa alithimbe, uyawulidla ilifa oko kusemandleni angawakhe. Ebandleni loThixo ophilileyo ngale ntsasa alapho amandla okuphilisa konke ukugula. Kwibandla loThixo ophilileyo alapho amandla okoyisa sonke isilingo. Phantsi kolawulo lwebandla loThixo ophilileyo ngale ntsasa alapho ke amandla okukhonxa isono silahlelwe kude nokwamkela ubhaptizo lomoya engcwele kwibandla likaYesu Kristu. Nantona eniyinqwenelayo yiceleni egameni lam naye niyakuyenzela. Kusayakuba mzuzwana ihlabathi, hayi imbewu, imbewu engantshulanga lingabi sandibona. Nina ke niyawundibona kuba ndiyakuba nani ndibe kuni kude kube sekupheliseni kwehlabathi. Intoni? Imbewu yobukumkani. Imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani. Ndiyakuziqinisekisa ukuba ndinani kuba le miqondo seyiyakulandelana nawo bakholwayo. Uyawudla ilifa imbewu yotshaba lwakhe, uyawudla ilifa imbewu, iyawudla ilifa isango lotshaba lwakhe. Wena msebenzi noba yintoni na isango elo, ubalile ukugula, isilingo, isono, noba liyintoni na isango elo, loyisiwe. Waya imbewu kaAbraham ilidla ilifa. Anivuyi kusasa nje ukwazi uba simi ngoku singaphezu kwabeyisi, singaphezu komeyisi. Oh, akukho nto simele ukulwa ngayo, umlo uphelile. Ikhwelo likhalile, iphakanyisiwe iflag. Phakathi kwayo yonke impumba yesono, phakathi kwako konke okwegumbi labagulayo, kukho umnqamlezo omdala ogadalala otyelwe ngegazi likaYesu Kristu umeyisi. Inye into esimele ukuyenza kukholwa, khangela uphile. Ndiyakuba nani ndiyakuqonakalalisa loo nto. Abantu bayawungena ngamhla okugqibela bathi oke loo nto yayikho, kodwa ndiyakuba nani ukuze kwayezo zinto ndasenzayo abaphezu komhlaba ndiyakuba nani ndizenza kwayezo zinto. Oke bayakwazi, bayakundibona. Abantu bam bayakundibona, imbewu kaAbraham iyakundibona. Bayakundazi, bayakundiqaphela. Abanye bayakundibisa ngoba ngipheleza bhule kanye nje ngokuba benzile. Ke nina niyakundazi kuba ndiyakuba nani, niyakundibona, nindibone ngeliso lenu. Niyakundibona kuba ndiyakuba nani kuthi besekupheliseni kwehlabathi. Kwayezo zinto ndizenzayo loo kholayo kum isenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye. Uhlobo olunye lomsebenzi. Kwaye namhlanje ibandla loThixo ophilileyo nethamo lokuma libone ukweyisa uYesu Kristu ovukileyo, unyana kaThixo ophilileyo emi ekho ephila kwibandla lakhe esenza kwayezo zinto wazenza ngoko. Ngoko siyalithimba isango lalo lonke utshaba. Uba unotshaba ngale ntsasa ngokomzalwana wam inye. Uba uyive kaAbraham emva kokuba uve oko akho zidemonzane lezi ogwini ezinokugcina olo sango lumi phambi kwakho. Liyakuvuleka ndikhathala noba liyintoni na. Uhamba nje uye njengembewu yedinga uthi ndibanga oku kokwam. Oku kokwam ngoba uThixo wafunga uba uyakuvusa uYesu kwaye ngoYesu ndiyakuleyisa.
I come in the name of that conqueror Jesus Christ.
Yes, I come in the name of Jesus Christ. We are ngedlula. Amen. Yawudlayile ifayisango lothaba. Yawudlayile ifayisango lothaba ukuze ume apha amaqhaqo ebuye umva ekhakala kolu bengezela. Ugqunye ngegazi lenkosi uYesu. Uthaba liya kuyiqonda lona. Uba unentswelo, thetha naye ngonge lithuba sithandazayo. Nabalaba ngaphakathi kusasa nje ngelithuba nizithobule iintloko zenu. Kwayeba unentswelo ngesiphakamiseli kuYesu isandla sakho uyithethe nje entliziyweni yakho loo nto. Entliziyweni yakho uthi Nkosi uyazazi iintswelo zam. Ngoku ndivile ngale ntsasa kwaye iBhayibhile leyo. Yakulidla ilifa isango lotshaba. Yes, awuzawudla ilifa isango. Mhlawumbi ndinomsindo, mhlawumbi ndiswele umoya ongcwele, isono sindibophele phantsi. Ndinentswelo kodwa ndiza kwisango ngoku. Ndiza kulithimba ngale ntsasa isango lam. Ngoku vula indlela ndiyawela. Nkosi elungileyo uzibonile ezandla kwaye uyazi ukuba eli lilizwi lakho Nkosi. Ndicaphule lona kuphela ndaze ndezisa izibalo abalinganiswa
beBhayibhile.
Yindlela abathi ngayo beyisa sikumkani benza ubulungisa bacima imililo amandla omlilo. Basinda kwiintlangothi zekrele bavinga imilomo engonyama. Kwaye o ngaphezu koko abafazi bawazuza abafileyo babo bephilile. Nezinto ezininzi ngokuba wathembisa ngazo zilidinga lakho. Imbewu yakhe, imbewu yakho Abraham, iyakulidla ilifa isango lotshaba. Kwaye uyasigcina isithembiso sakho. Ngokubanike Nkosi umnqweno wentliziyo yabo. Banga bangaphuma apha bengumntu owahlukileyo. Banga bangahamba besazi ukuba bangabeyisi ngokuba imbewu yobukumkani iboyisele. Ukumkani wegazi xa wezayo wazalwa intombi eseyintombi. Woyisa lonke utshaba nkunokufa ngoko ukufa ngokwakho akunakuyothusa imbewu kaAbraham. Nalo idinga lokuba siyakulidla ilifa ihlabathi. Kwaye siyakubuya kwakhona ngendlela yobuqaqawuli ngakumbi sikumzimba wozuko. Emva kokuba utshaba lokugqibela lubekwe phantsi kweenyawo zokuphela kwakhe nokugqibela umntwana kaThixo uyakungena ebukumkanini. Uba kukho abaphakamise izandla zabo Nkosi bengaboni basindise. Abaqeqileyo mabazi ukuba bamelwe kukuhlala bengabaqeqi. Unako ulidla ilifa isango lokurheqa. Wanga lowo nomsindo isithuko ulwimi olungcolileyo. Okanye intliziyo nenkanuko okanye inyolukileyo ngakwimali okanye into ethile engcolileyo. Mabazi ukuba banokulidla ilifa isango. Mhlawumbi kukugula Nkosi inkxwaleko. Bangalidla ilifa elo sango kuba wahlatywa ngenxa yezixeko zethu watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Ubetho loba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe siphiliswe ngemivumbo yakhe. Ngabe yisi ngale ntsasa beoko Nkosi. Ngaphandle kwakho onke oko laa msebenzi mkhulu awenza ngaye kanti yena unathi ukanti wathembisa ukuba uyakwenza. Usaya kuba mzuzwane ihlaba lingabi sandibona ninake niyawundibona kuba ndiya kuba nani ndibe kuni kude kube sophelisweni kwesigaba sexesha. Ndiyathandaza bawo ukuba uzazise kuye ngamunye ngale ntsasa kuba oko sikucela egameni likaYesu.
Do you believe that to be true?
niyakholwa kuba inyaniso leyo ngokufulungekileyo ukholwa kuloo nto ukuba inyaniso ungena khona okuncinane ukuthandabuza entliziyweni yakho.
Now just remember this, the working of the Holy Spirit is so
simple that it confuses the Holy Spirit. Waye wenza izinto zokuzazisa ebantwini bakhe. UThixo unabantu bakhe, uphakathi kwabantu bakhe. Uyabathanda kwaye ufuna ukubenzela nokubanceda. Nokwenzela nje kuba bazi, hayi oko aya kukwenza, koko oko akwenzayo. Sele kwenzile kukokwakho. Kukokwakho. Kusisipho sesisa esivela kuThixo uba wethu. Usiya kwibandla. Ngoku indlela eyakutshitsheka ngayo ingqondo yobungqondi njengakwimihla kaDaniyeli nangemihla abantwana bamaHebhere nakwabaninzi esithethe ngabo ngale ntsasa. Yabona ihlabathi elikhulu lezobungqondi ngalo mhla lalukhulu ukuba lingoyiswa njengoba linjalo ngoku. Wahlala kulutshaba kwindlela yokubona kwabo nenzululwazi yabo yangoku nezinto ezinjalo yayingaqondakaliyo nezinto ezinjalo kwingqondo ngoko njengoba injalo yethu namhlanje. Yabona kwakuyinto enye kodwa kwakho abo njalo babengabazimisele ukuhlala apho baze bathi uThixo unyanisile, ilizwi kaThixo liyinyaniso. Kwaye wena awumelwanga ukuba woyisa ngoba yena woyisa. Inye into omele kukuyenza kukuthi nje unyuke uyithabathe ume esangweni uthi lelam. Eli lelam uThixo andinika lona, usimso lwam. Uba ndifuna umoya oyingcwele uThixo andinika wona. Idinga lelam labantwana bam nabo bonke abasekude abasuke uba inkosi iyakubabisa. Loo nto ndimileyo nje ulungiselelo lwam lokuqalo lwengcinga njalo njalo luzawufikelela esiphelweni kwamsinya ngoku. Oh, luyakuhlala lukho kodwa luyakuphelisa kwangoku oku kuba luyakwenza into enkulwana yabona. Luyenyuka ukusuka ekubambeni isandla kuye ekuqalweni ingcinga ke ngoku lulungiselela ukwenza olunye yabona. Uyayibona ikhangele wazi ukuba yinyaniso leyo yabona. Ndiyazi ukuba kuyinyaniso. Liyalusiba lukhulu lube phezulwana lube ngcono. Uqinisekileyo kuba wathembisa ngaloo nto kwaye oko akuthembisileyo uyakwenza. Angeke asilele kwidinga lakhe. Yintoni ke bubukho bakhe obuphilileyo bukunye nathi ukuze ulenze lunazise ukuba ulithimbile isango. Wayeyimbewu yobukumkani, akukho mntu wayenokuwathimba loo masango ingenguye. Onke oba mdala babezithunzi izizokuza kwakhe kodwa akufika oko kwaphelisa wonke umlo. Umlo ogqitywe eGetsemane naseCalvary. Engoku siminje esingaboyisayo. Akusekho kulwa kuya kwenziwa. Umlo uphelile kukokwethu nje. Isiqinisekiso sobunini soko. Isiqinisekiso esibhalweyo kuThixo uba wethu owasiphakamisa isandla sakhe wathi ndizifungile ukuba imbewu yakhe iyakuyidlala ifa isango lotshaba nalo ke selithatyathiwe. Wahlatywa ngenxa yesiqeqo zethu ngemivumbo yakhe esaphiliswa. Yinto esele yenziwe ngumsebenzi ogqitywayo ungowethu nje. Yaye imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani. Ukumkani kunye nathi kusasa nje. Iintsikelelo zakhe ezibalulekileyo umoya oyingcwele uhamba phezu kwethu. Ukuva ukuvakala kungcwele ukwazi ukuba ngokuchanekileyo kusemgcini elizwi likaThixo. Oko kusinika intuthuzelo emangalisa kakhulu ukwazi ukuba ungubawo wethu uThixo. Ngoku ndiyakholwa ukuba ingaba wakhuphile amagadi omthandazo ngale ntsasa. Bendimxelele kulungile ukuba bekungekho bantu ngaphandle kwabantu balapha emnxubeni ke maze ungakhuphi amakhadi amthandazo. Kodwa ukuba kukho abangangeshumi ishumi elinesihlanu labantu okanye into enjalo abantu abangaba semzini emasangweni kuba kuphana amakhadi omthandazo ukuze sibe nokubenyusa sibathandazele. Bangapha abazindwendwe phakathi kwethu ngale ntsasa aphakamisa isandla. Oh bethu ngokuqinisekileyo kukho ishumi elinesihlanu okanye amashumi abini azo lungile. Siza kuwemisa ngomgala amakhadi omthandazo sibenyusele eqongeni. Siyabona isizathu sokuba ndithethe ngabantu basemnqubeni balapha bona. Okuqalwa kwengcinga khumbula ndiyakuthetha oku kuqalwa kwengcinga kuza kufikela esithelweni kwakutshanje. Uyakuba kukho into ethile enkulu kangako nengcono ngokungako ikolo hlobo kanye bebekho endibaziyo nje kuba ndikhangele kubazali ababini ngoku ebebemi kunye nam izolo ekwenzekeni kwaloo nto yabona nakusuka olungaphambi koko ekwenzekeni kwaloo nto. Oko ke ngamatyala amathathu elandulelana ngoku kwenzekile. Ubungqina bokuba loo nto isondele kanye ngoku yabona iza kwenzeka kanye. ngomkhosi wena unguThixo thina ke singabakhonzi bakho siyakubulela ngenxa yelizwi lakho ngomoya oyingcwele ozihlelelayo iintliziyo zethu ke ngoku sonwabile sihleli apha sisazi ukuba singabe yisi sesiwathimbile amasango entaba anikelwe kuthi yaye thina sinesitiko esithambile esandleni sethu.
The name of Jesus Christ shall run over every gate.
Yavula lonke usango lotshaba.
Take this.
Thabatha isitiko isitiko segama lika Yesu zevu. Uvule lonke isango lotshaba elithela kubopha ukuba ube kude kuso nasiphina isithembi.
God this morning. Wathi bangalenzasa
singena egameni lika Yesu sina isitiko.
Open the gate.
Uze sivule amasango sivulela abagulayo nabaqhalekileyo. Kuba kubhalwe elizwini lakho egameni lami akukhupha idemoni. Bayakuthetha ngeelwimi ezintsha kwaye bayophatha inyoka okanye xa bathe basela into ebulalayo ayisayi kubenzakalisa bayakubeka izandla zabo phezu kwemilwelwe iphile yazi uba ezo zinto ziyinyaniso kwaye siphe ngale ntsasa nkosi ukuba zibe njalo abantu bayakuba nokuyibona loo nto ngesibonakaliso selizwi lenziwe inyama lihleli phakathi kwethu uba wahlatywa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa ngemivumbo yakhe saphiliswa kwaye banga bangayamkela loo nto baphiliswe ngale ntsasa ko konke ukugula kwabo nezifo oko sikucela egameni likayesu amen. Awunakudlala Teddy, only believe ngowuzoleyo nangokucotha ukuba uyakuba nakho nantoni na ingaba uqala kwelokuqala inani lokuqala ikhadi lomthandazo elokuqala lesibini lesithathu lesine lesihlanu lesithandathu lesixhenxe lesibhozo ithoba ishumi okanye naliphina elikuyo
kulungile
aninakuthi ngokuzoleyo uba ninokunyuka nize kweli qala malunga masibone inani lokuqala inani lesibini ubani onekhadi lomthandazo lokuqala
ewe
inani lesibini kulungile mhlekazi
number three number four number five
inani lesithathu inani lesine inani lesihlanu inani lesithandathu inani lesixhenxe inani lesibhozo inani lethoba inani leshumi ngelithiwa bazivulela indlela
esima
ezindaweni zabo abamele ukuma kuzo ndingathanda ukubuza umbuzo kwabanye benu aba
how many is there any tabernacle
mangapi ngaba wakho abantu balapha emnqubeni abagulayo abantu balapha emnqubeni phakamisa isandla sakho bamalunga nesihlanu bane bahlanu bathandathu basixhenxe basibhozo sisibhozo ngenjalo lithoba
is there anybody here in the tabernacle
ingaba ukho umntu apha emnqubeni
ongekho apha emnqubeni
abazindwendwe futhi nakuba usenokuba ungene emva kwenkonzo angalifumani ikhadi lomthandazo awungephakamisa isandla sakho nabanina oswele uthixo ongahambi kulo mnquba nabanapha ongelo lunga lomnquba ube ugula ungenalo ikhadi lomthandazo ufuna ukukhunjulwa emthandazweni awunakuphakamisa isandla sakho wonke umntu kulungile ilungile loo nto kulungile ngoku ndiza kunicela ukuba ndihloniphe kangakoko noba nako okwemizuzu embalwa nje siveke siqalise kwangoko siqhuphe ngoku masibone singakanani isithuba esiseleyo umzana ubhili lungile ingaba linyukile inani leshumi ukuya phaya ndilibizile inani leshumi ishumi elinanye elinesibini elinesithathu elinesine elinesihlanu mabaphakame ngoku uba banenani leshumi ishumi elinanye ishumi elinesibini ishumi elinesithathu ishumi elinesine ishumi elinesihlanu mabaphaka kulungile inye ezibini ntathu zine ntlanu ntandazo isixhenxe isibhozo lithoba lishumi elinanye elinesibini elinesithathu usele malunga nababini ukusuka kwisinye ukuya kwishumi elinesihlanu ishumi elinesihlanu ishumi elinesithandathu ishumi elinesixhenxe elinesibhozo ishumi elinethoba amashumi amabini
Oyi
mako mzuzwana ndikuxelele uba khupha amakhadi omthandazo kubantu abangengobalapha emnqubeni kunjalo uyabona kuba akungeke kubekho ukucalulwa kwengcinga abantu bothi abantu bahamba kulo mnquba ndiyakuxelela bangabe belapha abangazange babe lapha ngaphambili masibone isandla sakho akukho mntu wakhe wakho kwenye iinkonzo zam ngaphambili ngoku kulungile okomzuzu njengoko mzana uthethi ngoku ndinokusenokuthetha oku ukuba nonke nake neva ngezinkonzo uba ziqhuba njani na ofa ndizange nive bonke abantu abakhe bakho ezinkonzweni yabona hayi inkosi yethu uyesu yayilapha emhlabeni ayizange ibange ukuba ingumphilisi yayimbe ukuabraham ngokuqinisekileyo kwaye yayinalo kuyo idini Yathi ayingenzi into athi ubawo ayibonise. Ngaba kunjalo? Yathi yathi anakwenza nto ubawo engandibonisanga ukuba ndiyenze. Baze wayibonisa ngohayi de ubawo andixelele de ubawo andibonise. UYohane ungcwele 5:19. Oko ndibone ubawo ekwenza unyana wenza kona. Ngoku xa awezayo simanza ukuba ekuqaleni kolungiselelo lwakhe. Uba emva kokuba wathabatha isihlalo sikadavide xa sithetha ngokomoya umoya ongcwele wehlayo phezu kwakhe elubhaptizweni kukayohane yena ke waba ngumesiya ongumthanjiswa ngokukhumbula wayengunyana kathixo ekuzalweni kwakhe wayengunyana kathixo ozelwe intombi eseyintombi kodwa ukuqala kwakhe ukuba ngumesiya kuxa umoya ongcwele wamhlelayo kuba umesiya uthetha umthanjiswa wayengulowo uthandisiweyo ngethuba lokuhla kwamoya ongcwele phezu kwakhe nake nandiva ndishumayela ngemfana nehobe ze sifumane ke ukuba xa yena emva kokulingwa kwakhe kweentsuku ezimashumimane waphuma lwaqala njani ke ulungiselelo lwakhe naze laphela njani sifumanisa ukuba kulungiselelo lwakhe kwakukho indoda eyayinegama elalingu-andreya eyaphumayo yafumana umntakwayo usimoni umlobi yamsisa kuyesu uyesu wamxela wathi igama lakho ngusimoni igama likayesu nguyona ukusukela ngoku kuyakuthiwa ngupetros nto leyo ithetha ilitye elincinane yayikhumbula loo nto waze loo mfo wamangaliswa kakhulu iloo nto wayixelelwa nguyesu ngoku umesiya wayemele ukwenza loo nto bangathi abayaziyo loo nto mabathi amen wayezawuba ngumprofethi thixo ewemhlekazi umoses wayethe inkosi thixo wenu uyangivelisela umprofethi onjengam nje uyakuthi lowo ungamvanga lo mprofethi anqanyulwe kubantu bakowabo ngoku sifumanisa ukuba kwakhona emva koko abakhe weza kwabangabakhe yayingobani abo amajuda ngokwemvelo ke ngoku abo bangabakhe abazange bamamkele ngoko wathi ngoko ngoku imelwe kukuya kwintlanga yabona kuba abangabakhe abazange bamamkele ke bonke bamamkelayo wanika igunya loonyana bakathixo ngoko ke ngoku udikele kwintlanga kwaye kudala malunga namawaka amabini eminyaka kodwa ngoku qaphela izinto akazenzayo ngoko uphilip emva kokuba ekwenzile oku wehla wafumana unathaniyeli waze waxela unathaniyeli ukuba ngubani na wayemfumene neento azenzayo loo nto yamangalisa ke kwakunzima ukuba ikholelwe kodwa wathi akufika phambi kwenkosi uyesu wakufumanisa ukuba wayephi na kanye waza wangena kubukho bakhe uyesu wathi nanko umsirayeli ekungekho nkohliso kuye ngoku uba wawumi apho udinga ukuba ngewangomwe ngokwaneleyo uqonde ukuba yayingubani nalo udinga uba ngewenza njalo ngokukhangela yabona laa ndoda ingwasemzini nje apho usenoba wayengumlobi wayengumkhweli nantso into wayeyiyo le ndoda yayingumkhweli yayimi apho indoda ebudala phakathi nakusiza le ndoda yayijonga njengenye yalamadoda alapha yathi nango umsirayeli ekungekho nkohliso kuye ke yayisazi njani ukuba wayengumsirayeli kwakungekho ngendlela enxibe ngayo ake nxiba ngokufanayo bonke engekho nkohliso kuye yayisazi njani yona ukuba yindoda engenankohliso ngoko kwayimangalisa le ndoda ilikholo lenene yathi rabi okanye mzalwana mshumayeli mfundisi undazi nini wena yabona yayimbuza wathi ngaphambi kokuba ufilip akubize xa ubuphantsi komthi bendikubona wathi ungunyana kathixo ngukumkani kaisirayeli uyesu wathi ngenxa yokuba ndikuxele oku uyakholwana ngokukum ngoku uyakubona izinto ezinkulu kunale kwaye naso esizathu sokuba ndikholwe ukuba ibandla likathixo ophilileyo liyakubona izinto ezinkulu kunale nto selizawungena kuyo kanye ngoku ngethutyana yabona ngokuba likholiwe abo bayalileyo ngenxa yezithintelo zobuhlelo ndiyathandabuza ukuba bayakuphinda bakholwe kwanto yabona izinto kuya kuba phakathi kokuba uhambe ukukhanyeni ungenjalo ube yimfama ukukhanya kuyaphanyaza okungenjalo kunokubonisa indlela iindaka ezincinane ndazifumana kumfanekiso oqingiweyo wenkululeko uze uncede ngokubona umzana utom wakunyuka yabona zizibetha zigqhabuke ubuchopho phaya kulaa nto ndaze ndathi yintoni ngxaki bathi endaweni yokulanda ukukhanya xa kukho isithingitshane ndiye kwindawo ekhuselekileyo ndizama ukubetha ukukhanya kucime ziyazibulala loo nto kuphela yenzekayo xa ubetha uphikisana nokukhanya uyazibulala ngokwasemoyeni hamba nje ekukhanyeni njengoba yena esekukhanyeni ngoko siyabona obudlelane omnye nomnye onke amabandla ayakukholwa hambe evuyela iintsikelelo zikathixo ayinaba into emnandi leyo khangela kumfazi welamasamariya ekuzeni kwakhe wayengumsamariya ngoku hayi umyuda umsamariya waze wathi ndiphendisele yaqhubeka incoko okwenzela abaqala ukuza ngoku yakubela phambili inqoko ngoku wayengamazi uba wayengumesiya othile wayeyindoda nje ijuda yabona bathi nakuqala wathi kuba akho sikweni kuni majuda uba nithethe nomfazi womsamariya ngolo hlobo wathi asisebenzisani wathi kodwa uba busazi ubangubani nalo othetha naye ndikucele kum into eselwayo kwaye bendiyakuzisela ndikuphe amanzi ongayokuza kwakha apha kuba wathi yena ngoku umzuzu nje wathi sinqula kule ntaba thina ke ninamajuda ninqula iyerusalema uyesu wathi kodwa kuza elixa xa ningasayi kuthi ninqule naseyerusalema okanye kule ndaba kodwa kuya kuba ngomoya kuba uthixo ongumoya kwaye abo bamnqulayo bamele ukumnqula ngomoya nangenyaniso yabona ngoko waqhubela phambili eqhuba ingxoxo wathi wafumanisa ukuba yayintoni ingxaki yakhe yintoni niyazi uba yayiphina ingxaki yakhe ukho umntu aziyo ukuba yayiphina ingxaki yalo mfazi kwelo qulo wayena abayena abaninzi kakhulu wayengenabo ngoko wathi kuyahamba uye kubiza umyeni wakho uze apha wathi yena andinamyeni wathi injalo loo nto ubunawo bebahlanu nalo hlanu naye ngoku akanguwakho wathi yena mhlekazi ngoku mkhangele mhlekazi ndiyaqonda ukuba ngumprofeti wena uba yomngqamanisa loo nto noko kuphawulweyo uyise emva uyakufumanisa mhlekazi kuyakuqala wena ndiyaqonda ukuba nguye laa mprofeti kimbula ebhayibhileni ihlala isitho laa mprofeti ingaba nguye laa mprofeti yayingophi loo mprofeti yayingoo umoses wathi uyakuvela ndiyaqonda ukuba ngumprofeti wena ngoku siyafundiswa yaye siyazi uba xa ethe wafika umesiya uyakwenza ezi zinto noyengumkonzo kamesiya ingaba kunjalo ukwazi uba yayintoni ayingxaki yakhe wathi siyazi uba xa ethe wafika umesiya uyosixela ezi zinto kodwa ngubani ke wena wathi ndinguye lo uthetha nawe wawushiya umphanda wakhe wamanzi wabaleka wayongena esicekweni ndiyaqonda eyibambile nje intliziyo yakhe esithi ebeke izandla zakhe esikweni exhuma nje esithi yizani nibone indoda endixele izinto endakhe ndazenza ayingebi nguye nalo umesiya ayingebi nguye kanye lo ibhayibhile ithe uyakufika lijuda elihleli phaya ngaphandle indoda nje eqeleke ikhangela ngongathi ngumthweli kodwa ndicele ukuba ndinabayena abahlanu yayiyazi nonke uba yinyaniso leyo lo kumele ukuba ibe ngumesiya ngaba kunjalo ngoku uyesu wathi kusaba mzuzwana isithutya nasexesha ihlabathi lingabisandibona ukanti inyani yam ndibona uba ndiya kuba nani ndibe kuni nemisebenzi endiyenzayo mna ndiyakuyenza nani nemikhulu kunale ndiyenze apha ndiyakuyenza ngokuba ndisiya kubawo ndibuye ndikwimokamoya idini selihlawuliwe imbewu yobukumkani yafa imbewu yobukumkani yavuka kwakhona ngoku ibandla limelingcwalisiwe ngokholwa kuloo nto waye imbewu yobukumkani ingangena kwaba bantu ize ibenze babe zindlalifa kwakunye nayo oonyana neentombi zikathixo ngoku nonke apho ngaphandle inani bangekho kulo mgca wokuthandazela ze makakhupha amakhadi abantu aba xa bendimtsalela umnxeba ngale ntsasa wantsala umnxeba wathi ufuna ukuhla ngokwakho ukhuphe amakhadi athile omthandazo tata ndathi babaninzi ngaphezu kweshumi abantu abangabangaphandle komnquba ngoku ngamanye amaxesha kulo mnquba ndiyabiza ndikhuphe loo makhadi omthandazo nize nibuye nithi ke ebebazi ibingabo mnquba lo ebeyazi ingxaki yabo ngokuqinisekileyo ndize ndiguquke ndithi mayibe ngaba ngaphandle komnquba kuphela abezayo kulungile nina abangaphandle kwalo mnquba iya kuba nini enifuna ungena emgceni wokuthandazela o asibazi batsho abo mnquba asiyazi uba intona ingxaki yabo kusenokwenzeka ngoba ebexoka ngaloo nto yabona ngoko ndithi mawungabikho mntu uzayo mayibe ngumoya oyingcwelo obanyula nje aba lapha phakathi abangengoba lapha kulo mnquba ehleli nje phaa phantsi nangoko nisuka nje akukho ndlela konke yakuzisa umntu kuthixo ngaphandle kokuba abe wamnyulela ukuba abe ngumnyana kathixo akukho ndlela nje konke yokuyenza loo nto uyesu wathi akukho mntu nokuza kum ingathanga uba wamamtsale kwaye inyaniso leyo yonke into ayenzayo kukho into echasene nayo ukuba wayenza ngale ndlela imele ukuba yenziwe ngale ndlela nangale ibimele ukuba semva ngale yandle yabona kungakholwa nje kodwa bulumko buqatshelisiswa ngabantwana babo ngoko wena uyabona ngoku apha ndizama ukuthetha oku kwintlanganiso le yabantu aba uba uyesu kristu wayeyiyo loo mbewu yobukumkani ayisithi yiyo thina sizindlali phandle zaloo nto kodwa zonke izinto zezethu kwa unothini uba wawumi apho ngaloo mini xa usimono wenyukayo ube wena ungekho mntu yinto yokuqala le kwawazenzayo ngoku iyawuba yinto yokuqala kwaba bantu uba uyayenza abazange abayibona ngaphambili kodwa xa usimoni wenyukayo umntu okuba kudala ingenamfundo yaneleyo nokuze abe nokusayina igama lakhe kwisiqwenga sephepha ibhayibhile ithe wayengongenalo ulwazi engafundanga kwaye sihlanganiswa eso kokubini engongena lwazi nongafundanga kwaze wathi akunyuka ngomqondiso wegunya
yes Jesus said your name is Simon
uyazi wathi ungusimon igama lakho ungabacinga ntoni ke wawucinga ntoni ukuba ngeumi apho
and your father's name is
negama likayihlo nguyona
ukusukela ngoku ke
uya kubizwa ngokuba ungupetros yintoni owawunokuyicinga ingaba laa ndoda yayifunda ingqondo yakhe ke ngawucinge ntoni
ngawucinga
uba yengumkonzo kamesiya lowo ukuba ngumkonzo kamesiya kwisigaba esinye sexesha lowo kunyanzeleke babe ngumkonzo kamesiya kwisigaba sesibini sigaba sesithathu sigaba sesine sigaba ngasinye sexesha simele ukuba yinto enye kuba uthixo akanakuguquguquka bangaphi abaziyo uba umesiya wayenguthixo ngokuqinisekileyo yayingumthanjiswa ngokuqinisekileyo ngoko anakuguquguquka kumele ukuba yinto enye naso isizathu sokuba kwafuneka ukuba angene kwalaa nto yinye kumasamariya njengoko wenzayo kumajuda kungoba zizo zentlanga ezintathu zabantu bakahem ushem nabantu bakayafete amajuda intlanga namasamariya ngoku niyawuqaphela umoya ngcwele bangaphi abaziyo uba upetros wayenezitixo zobukumkani niyawuqaphela loo nto wabuvulela ngomtepentekoste kumajuda ufilipu wehla wayafumela kwasamariya ebabhaptizele egameni likayesu kristu kodwa umoya ngcwele wawungekabaweni kwanyanzeleka uba bathumele babize upetros abeke izandla zakhe phezu kwabo baze bawamkele umoya ingcwele kunjalo indlu kakorneli iintlanga zawamkele bakuphelele apho kusukela ngoko uvuleleke nje kubo bonke ngoko nantso ke yabona wanyanzeleka uba awuvulele uthixo unendlela yokuzenza izinto ngoku kusasanje ukuba lowabeka ithinga kwimbewu ukuba imbewu ihleli apha ndifuna ukukholwa ukuba ninonke niyiyo uba imbewu ihleli apha ngokuqinisekileyo imbewu iyakusibona isithembiso ngoku mntu ngamnye kwabemi apha baphakamisa izandla zabo abazange babekho nokubakho kwezi nkonzo ngaphambili bangabangazaniyo nam andibazi nam bangene nje apha kwimizuzu ombalwa edlule ubhili babanika ikhadi lomthandazo nawo ke bemi apha baninzi kuni phaa ngaphandle bephambisa izandla zabo endingawafumananga amakhadi omthandazo nibe ningawangazaniyo nathi apha loo nto ayichaphazeli kwanto ngaloo nto kholwa nje ukuba uyindlalifa yelo dini kholwa nje ukuba ngemivumo yakho waphiliswa ukholwe kuloo nto ngentliziyo yakho yonke umkhangeleke inye into esiyo esipho kukuzithoba njengokuzinikela kuye andithethi kwanto nguye othethayo waye kuba loo ngumoya wakhe wokuprofetha umprofeti wahlala enoyitsho inkulu wakuhleli kwinyaniso yayimfundiso ingena kubuzwa kuba iyakunyanzeleka uba ingxamana nebhayibhile ukuba nguthixo lowo uthixo akunawuthetha into aze ayivukele ijitshe ijikeke imele kuba ibe kwayinto enye lonke ixesha ngoko nina balabo ngaphandle kholwani ngako konke okuni kholwani ngoku ningabisajikeleza kwakhona hlalani njengokuzola engenene ngoko wonke umntu kodwa kangangoko nangokuphantsi kangangoko unoba nako yenzeka ngale ntsasa kuba umntu wokuqala umi apha ibe yindoda ngoku sizawuthabatha esi sibhalo ngoku niyaqonda apho ndimi khona bangapha bayiqonda loo nto nangamadoda nabafazi bemi apha andizange ndawaphosa amehlo am kubo ebomini bam abazange babekho nkqu enkonzweni yayine ndibona apho ndimi khona abayazi into yakwenzeka andiyazi into yakwenzeka kodwa uthixo wathembisa ngayo uabraham wayengayazi wayawenzeka ntoni naxa wayikhupha imela izakubulala isakhe kodwa uthixo wayethembise ngaye nantso into epheleleyo wayemamkele njengovuke kwabafileyo sasi uba yena wayenako umvuza kwabafileyo ngawakunjalo ngoko kwakungekho ngxaki ngoku nakum indola ecaleni kwam andizange ndayibona andazi kwanto ngayo ngawangazani omnye nomnye asazani uthixo usazi sobabini ngoku ngesipho esingcwele uba ndinokuthi njengokuphiwa ngoku ezo zipho uzalwa zikuwe uthixo azimisela ngaphambi kokusiwa kwehlabathi bangaba yaziyo loo nto ngoko bingayikuba yiyo nantoni na endinayo ukuze ndithabathe isifo nguthixo asinyulayo asindim owanyulayo nguye owanyula loo nto yabona njengabaprofeti betestamente endala nabantu abahlukeneyo abe bemiselwe ngenxa engaphambili kuloo nto
If the man is
ngoku uba le ndoda iyagula andinakubana kuyiphilisa
if the man
uba le ndoda inento eyisweleyo
ungaxhomekeka
koko ekusweleyo kube ndinokuyincedana okanye hayi ungenzeka ukuba kube into ethile yenye njengokuba yona into encinane ebendinokuyinceda kuyo ukuba ndingakuvuyela ukuyenza loo nto mhlawumbi inomsindo mhlawumbi ayinguye kwamkristu mhlawumbi inguye umkristu mhlawumbi ingumananisa ndazi kube yintoni ukuba ingoncedezayo ehlasela uthi wanyebelezela wangena wazinyukela apha senzela nje ukuba abe ngathi into ethile uze ukhangele uba kuyakwenzeka ntoni na yabona ujonge nje ukuba kuyakwenzeka ntoni na andazi kodwa yabona umi apha ngoko unako ukuma ngokugqibeleleyo usazi uba uthixo wenza isithembiso uthixo esigcina isithembiso sakhe ngoku ukuba uthixo esigcina isithembiso sakhe kuphakathi kokuba kanye apha ngoku kwaba bantu bangapha bo ngaphandle bayakuhlala apho phandle baze bathi ngentliziyo yabo yonke niyakholwa loo nto ngentliziyo yenu yonke niyakukholwa ngoko kholwani nje kum ngoku masibone masithathe isibhalo ngoku usimon petros weza kwinkosi uyesu waze wathi ekufikeni kwakhe kwinkosi uyesu inkosi uyesu yamxela kuba wayengubani na yazi yamxela izinto malunga nobomi bakhe ke kwalo yesu mnye uyaphila namhlanje yena niyakholwa uba wavuka kwabafileyo niyakholwa uba lomoya kamesiya uphila kanye ebandleni namhlanje kanye njengoba unjalo kulungile ngoku ninabaphulaphuleyo ningenawo amakhadi yokuthandazelwa khangelani ngapha nithi nkosi kakade akho makhadi okuthandazelwa akho pha esihlweleni ndiwe bazise bonke bemapha wena ulapho esihlelweni yithi nkosi ndichukumise ufumanise ukuba kwenzeka ntoni na ufumanise ukuba ngoku umhlekazi uba bekukho indlela ehlabathini endinokunceda ngayo bendiya kuyenza yabona mna nje ngabangazaniyo apha kwaye mna ndihlangana nawe okokuqala kodwa ndinomthwalo njengomlungiseleli uba ndikuxele inyaniso nokuba lingqina likayesu kristu kwaye ngoku andifuni uba undixele kwanto ndifuna nje uba undiphendule uba yinyaniso na okanye hayi ibe nguye ke ngoko okwenzayo kwaye uba uyakwenza kwangaloo ndlela inyapha eqongeni ngalo mzimba leyo wenza ngayo ngomzimba kayesu uthixo lowo ekukristu uyesu wathi andenzi into engathanga ukuba ongaphakathi kum andibonise nguye undixela emandikwenze ngoku yenge ngoyesu owaxelela la mfazi yayingeuba ongaphakathi kuye owaxelela la mfazi yayingeyenge ngoyesu owamazi ukuba wayengubani na usimon petros yayingeuba owayehleli ngaphakathi kuye owayemazi ukuba ngubani na usimon petros yiyo leyo yabona yiyo leyo ndingakuxelela ngoku ungumkristu eyomhlekazi ngoba unomoya owamkelayo ophephezanga ukufuthumala kwaye yena ulikholwa ungumkristu yaye uhlutshwa yimoya okuhlupheka ngokwasengqondweni ekunika inkathazo yesisu ngawo kunjalo yabona ngoku ikuchanekile loo nto yenzeke njani ndiyazi njani loo nto bentuma nakho njani uba ndiyazi loo nto asizange sabonana ngaphambili yinyaniso leyo ayinjalo mhlawumbi angakuxelela enye into ngesiqu sakho ndiza kuxelela nantsi enye into ndibona umfazi usecaleni kwakho unye nawe yinkosikazi yakho nayiswele ukuncedwa kananjalo ewe mhlekazi uyakholwa uba uthixo angakuxelela apha ukuba yintoni na ingxaki inkosikazi yakho lungile mhlekazi inkathazo yentliziyo ungaqhubi kakuhle injalo loo nto ayinjalo inokuxakeka ngokwasengqondweni kananjalo ewe mhlekazi ngoku awuveli kwesi sixeko uhamba uye ngapha xa ugoduka uye esincinnati injalo loo nto uvele esincinnati eohio igama lakho ngumilligan phindela ugoduke uphile inkosi iyakusikelela kwaye uyawuphila inguwena inkosikazi yakuthixo ukusikelela yiza mhlekazi uyakholwa ngoku iba nokholo musa ukuthandabuza ngoku uhlonipha ngenene wonke umntu ngoku ahloniphe ngenene kangangoko nizole yabona umoya ngcwele uphakuphaku kakhulu bangabe bayaziyo loo nto uphakuphaku njengenene umoya ngcwele uyabona uphazamisa nje okuncinane kuyawukhathaza ngokoogqirha umele kukufa khona ngoku kukukhathazwa yintliziyo injalo loo nto uze apha uvela echicago mnumzana mosley igama lakho lokuqala ungutheodore uyakholwa kuthixo ngokugoda ka uphile egama likayesu kristu uphile uthixo akusikelele uyakholwa kuthixo uhlutshwa ingxaki yomlenze wakho uvele ngaphandle kwale dolophu nawe uvele owensbury ekentucky igama lakho unkosikazi lamb godwa uka uphile elinenekazi lihleli kanye baya nalo livele owensbury nethumba ebeleni lakho kule ndawo umele ukwenza utyando ngomso hamba ukholwe uphile uyakholwa mhlekazi asazana omnye nomnye igama lakho ngumnumzana Gilmore injalo londo uvela andasina Indiana apho ukho inkqubo enkulu yebandla likaThixo injalo londo umi apha umele intombi yakhe ekhwalekileyo ngokwinxenye iqinelwe ngumzimba ngokwinxenye ngogoduka ayifumane loo ndlela ukholwa ngayo uThixo akusikelele iba nokholo kholo uyakholwa ngentliziyo yakho yonke mhlekazi uvele Indianapolis ungumlungiseleli wevangeli inkosikazi yakho leyo iyahlupheka nayo inoqhoqhoqho ingxaki kuqhoqhoqho ugqirha inengxaki yentliziyo ibuxakeka ngengcinga ndibona uba indlela yayo ayiva ndiyoni izapha moya ndini wobuthulu egameni likayesu kristu ndiyakuyalela ngothixo ophileyo uba uphume kulo mfazi ngoku ndiva kakuhle ngoku ningakhodwa nobi niphile phindelani kwikhaya lenu uyandiva kwaye uphilile awuyiba nangxaki ndiyakholwa ngentliziyweni yonke ndiba nokholwa nje kuthixo kholwani esasifo sidala sokuqina kwamalungu nento embi kakhulu uyakholwa uba uthixo akuphilise hamba ke ngokuhle uphumele phaa kanye godhuka udumisa igama lakhe uthi ndiyakubulela nkosi yesu ethandekayo isizathu sokuba ndibe ndibambe ngokukhawuleza loo nto lo mfazi bekwanaloo nto inye isifo sokuqina kwamalungu uyakholwa uthixo akuphilise lungile mhlekazi ngoko hamba nje uhle uphumele phaya uthi ndiyakubulela nkosi yesu ugoduke lungile dala jika nje ugoduke ukholo uqinelwe ngamadolo akho nengxaki yentliziyo yakho njalo njalo jika nje ugoduke uthi ndiyakubulela nkosi yesu uphile kholwa ngayo yonke into engaphakathi kuwe ndiyakholwa bangapi apho ngaphandle abanye kunibantu ndiyakholwa nina ingase lincinane elihleli apha elinentloko emnyama elinengxaki yokuxhuzula uyakholwa uba uthixo akuphilise ndiyamkela loo nto lungile uzakuyenza njalo yakuphilisa nanku umshumayeli ehlele apha ufuna ukuhamba ngosisandle ngakumbi kuthixo akunguye mhlekazi ndiyakholwa uba uthixo akwenzela loo nto phamisa isandla sakho uthi ndiyayamkela elinekazi lihlele apha lizolulile izandla zalo linenkathazo yasemoyeni licinga ngayo kunjalo nalinekazi elincinci apha lixakiwe kuba liya kumfumana na usana lwalo injalo loo nto ukhe wakho kwenye iinkonzo zam ndakuthembisa ngothixo usana andikuthembisanga ulungile ngoko phindela ekhaya ulifumane ungazihluphi malunga naloo nto kwakhona uyakholwa ngentliziyweni yonke nonke wonke kumntu kuni uyakholwa imbewu kaabraham iyakudla ilifa isango isango lotshaba ingaba niimbewu kaabraham ngoyesu kristu phakamisani izandla zenu uba niyiyo ngoko bekani izandla omnye osecaleni kwakhe phezu kwalo usecaleni kwakho omnye komnye bekanani izandla omnye komnye lidleni ilifa isango ngoku lelenu lilelenu umthandazo wokholo uyamsindisa ugula uthixo uyakubavusa lungile thandazana lonke ngendlela yakhe thandaza ngendlela owenza ngayo enkonzweni yakho thandazela abantu bakunye nawe ngoku beka izandla zakho omnye phezu komnye uthandaze nkosi yesu siza ngelo likhulu igama lonamandla onke le mbewu yobukumkani imbewu kaabraham wayethenjiswe ngayo phezu kwentaba apho wambonela khona ngemvana wazobeka lo mvana entlango into engumangalise njengoba wenzile ngabona matse basemthini izolo yathandaza onkosi thixo uba uthumele amandla akho ukholo ndize ithi yonke imbewu ndiyazi uba bayakwenza njalo nkosi kuba nawathi imbewu kaabraham waye uba kubekho abathile apha abazenzisa ngokungathi bayimbewu babe bengeyiyo imbewu baxolele ngokunqwena kwabo apha kungenjalo ukuzenzisa kwaye wanga umoya ingcwele ngokukanye ungayivuthisa imiphefumlo yabo ngokholo oluphilileyo makathi umoya oyingcwele aphepheze ungena kuyo yonke intliziyo aphilise wonke umntu apha babeke izandla zabo omnye phezu komnye imbeku yokukumkani ithe nantsi ikonjwa kulandlana abakholweyo uba bathe babeka izandla kwabagulayo bayakuphila wayelo wenza eso sithembiso ukho kanye ngoko ezibonakalisa ukuba ulapha nanto imbewu ibeke izandla zayo omnye komnye nantsi imiqondiso yokulandelana nabo bakholiweyo wanga umoya oyingcwele ungangena ngamandla uphumele kwizandla zabo bonke ungene ezintliziyweni zabantu ungene ngaphakathi emzimbeni uphilise wonke okubukho obungcwele be oko nkosi ndiyamkhalumela umtyoli ndikhalumela konke ongakholwa ndikhalumela wonke umoya oyingcolileyo ndikhalumela wonke ozenzisayo ndikhalumela yonke into exhaseni elizwi likathixo Waye mawuthi umoya oyingcwele uthabathe indawo yezinhliziyweni zabantu khona ngoku ngokhona.
May every sickness and every disease, every affliction, leave the
wanga wonke ogulayo naso sonke isifo konke kuphaleke ngabashiya abantu egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku mbe ukaAbraham, wena ungomlibo kumkani, wena wedinga. Ngoba balona ngoncedo lukaThixo, bangabi kuna nophakamisa isandla bathi ndikwamkele oko bendikucela. Inkosi, nantso ke, nantso into ebilelayo idinga.
That's what the promise is given for.
Nantso into esanikelwa yona isithembiso ukuze ube nokuba yindlalifa yezinto ngoYesu Kristu wakusindisayo, wakusindisa esoneni, wakusindisa ekuguleni, wakusindisa ekufeni, wakusindisa esihogweni, wakusindisa engcwabeni.
Uthi mzwana uBranham
sonke siyangena engcwabeni kodwa ingcwaba linakusibamba. Wangena kulo naye kodwa lizange libe nakumbamba. Ngokuqinisekela lingena kumbamba. Ke mzwana uBranham yendwa kakhulu. Wayendwa naye. Kodwa wakusindisa ekwendweni. Ungasingenise kwendweni, usindise enkohlakalweni. Wayenza loo nto kokwakho konke. Yonke into yeyenu ngoYesu Kristu. Ukunika yonke into ngesisa. Akukho ntlawulo kuloo nto, kungekho kwanto yeyenu nje khona ngoku. Aniyivuyeli, anonwabanga ngenxa yakhe. Makubulelwe kuThixo. Ngoku siza kubakho inkonzo ngokuhlwa. Ewe, ukuhlwanje ngecala lentsimbi yesixhenxe ngokuhlwanje. Ngiyakusho mlungiselela nixelele izani, izani. Ngoku kwicala elandelayo inkosi elungileyo ithandile. Ndiza kubuya ukuzawuthandazela abagulayo emnqubeni kungenjalo nokuba kuphi na.